Building a Great Marriage by Paul Bucknell. Translated from English to Chochoa by Robert Banda. Discovering faith, forgiveness, and friendship in our marriage. Produced by Biblical Foundations for Freedom. www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation. Session 1, Restoring Hope to Your Marriage. Building a Great Marriage. What do you think of when you think about building? Coming down, I see, well, even out here, you see the bricks are there. Or the bricks are there, but that's not built. What do you need to do with those bricks? You got to start putting them on top of one another. You need to put some cement between them. Do you realize that the bricks are like truths of God? And we have those truths. We know them out there. But we haven't built them up to strengthen our marriages. When I was in Nairobi speaking on marriage, the pastor said, oh, no one's ever spoken on marriage before. I said, but you have many people, international, national, speak on many topics. You must have people speak on marriage. He said, no. And I said, well, why not? Well, he says, well, they don't want to speak about those things. Can you think why? You know, there's sometimes it's difficult to face things that we aren't doing well. But I do want to encourage you that, and this is our first chapter this morning, this is about getting hope in our marriage. Before going on, I want to first of all discuss the whole series here. Today we're focusing on faith, acquiring God's view of marriage. Okay. The second one is forgiveness. You say, well, I have great faith, but my marriage is horrible. How can I restore it? We talk about that more tomorrow. But we need to go one more step. And that's the friendship. And we'll see how a husband and wife need to gain a great marriage. What a great marriage is. Now, I just want to ask you, you have your families, your neighbors, how many people can think of a good, great marriage from some couple around you? Does anybody know of any good marriages around? Anybody? Okay, we have one person. But you see, there aren't many. And when I grew up, my parents, they didn't have a good marriage.
a reverend wa nga kale ambao ni mayao anaibeso banja lako ino kwa manani pa ukanji.
Now my parents still don't know the Lord. They didn't know the Lord then, but you know, we've had divorces in our family, all sorts of problems.
Sama jua mabona sama jua mungu komanso kumavizika kuti mabanja amata tayibene yoyo ngakhale mina makhala pabanja apo.
So when I started as a young man to seek after the Lord, I realized I hope to have a good marriage.
Nde ine monga mnyamata benina yamba kuti ndiambe kufuna funa banja lako ino. Amen mafuna kuti ndikhale ndi Mulungu kuti ndipeze Yesu ndimafuna kuti zakhale zo ndibanja la mphamvu.
I had a lot of bricks.
Nane so ndali nazo njira zambiri zosamangidwa.
But I didn't know how to build a great marriage.
Koma ndimasowa kuti ndimanga bwanji banja la mphamvu.
I what I learned from my parents how to fight.
Tufali nene makumbukira kwa kwanga kuti angangomenyana nenyana nendi kwaonaso mo.
How to yell at each other.
Kufulirana kukalipirana mopya ndi ndawo.
How to treat another one rudely.
Kupangirana mwano nyumbamo.
That's what I was learning.
Zimene ankapunzira chifambanja mukakhala mwana akamaona anthu akumenyana naye samaamenya anzo chikunja.
You might think, what are the things you learned from your parents about marriage?
Inusu munapunzira chani kwa makolo anu zokhuzana ndi banja.
There's probably some good things. Probably some bad things.
Mwina mnapunzira zabwino mbanjamo kumaso mwina zoipa zina.
Well, God's given us all that we need to build a great marriage because he wants a great marriage for us.
Koma Mulungu atipasa zvose zvimene tikusowa kuti tikamange banja ramphamvu. Chifukwa Mulungu amafuna kuti tikhale mabanja amphamvu.
So at this point, let's just pause a minute and I'll ask you a question, all right? What does make a great marriage?
Ndipaka nthawi yakati fati ngokhala kanthawi pangono ndiye ndifuna ndifuse ndifunzo kuti chimene chimapanga kuti banja likhale ramphamvu ndi chani.
Now we have a translator here so you can speak English or to Chawa.
Chawa. Ndiye ndipo ndimasema mukayankhula ino chafuna mafunzo so muzikafusa mafunzo ineso ndizira uza ngati mwatikwenkwa muchizungu fusaniso muchizungu momwemo amvaso. Ayanga. Chime chingapanga kuti banja likhale labwino ndi chani mukayankha amvu.
What are some things? Understanding each other.
Kumvetsetsana wina ndi nzache.
Forgiveness.
Yes. Kulukirana.
Kulukirana.
Tolerance.
Tolerance, yes.
Kulukirana.
Patience, yes.
Kude kantima.
Excellent.
First of all, you have to know God. Without knowing God, you cannot have a good family.
All right. We need to know God. Any others?
Love.
Love, good.
Chikondi.
You know, there's these components of what makes a great marriage, and we could add that list a little more.
Mugona zinthu ndi zambiri zimene zopangisa kuti banja likhale mphamvu. Ukonso usandiyana.
Having satisfaction upon one another.
Okay, yes.
Kuti ana wina ninzira chikumakwanitsidwa kuti akazanga ndi omwewa amunanga ndi omwewa palibe so wina.
Enjoying the presence of each other. Yeah, that's one.
Kumasangalala mamuna kwakabwera ngakhale abwere ninkhwani kukondwera kuulandira kugwada.
You know, when we think about marriage, you know, these are the very things that God wants to bring into our lives when we come to know Jesus.
Ife tikamaganiza zabanja ndi zinthu zimene Mulungu amafuna ife tizidziwa ngakhalenso ife tikafika podziwana kupanga ubale ndi Yesu.
But so we need to come to know Jesus, but we just, and the bricks are there, but we don't know how to apply it to our marriage.
Ngakhale kuti tamudziwa Yesu yo koma sonjerwa zomangira zilapo koma sitimazo tizitenga bwanji zipangizo zimenezi kuti timange mabanja amphamvuwo.
Let's pray.
Ndipemphere.
Oh Lord, we thank you so much that you are the mighty God working wonderful things in this world.
Atati tifuna kuthokoza chifani Mulungu amphamvu amene muchita zinthu zamphamvu pa dziko lino lapansi.
Lord, you love every marriage.
Inu Mulungu mumakonda banja lina lilonse.
You want to build up every marriage.
Mufuna mumange banja lina lilonse.
You want to display your love and glory through every marriage.
Mufuna mukaonese ulemerero wanu ndi chikondi chanu pa banja lina lilonse.
But Lord, sometimes we're very far from that.
Koma ife ambuye tili kutali ndi zimenezo.
We want to go there but we don't know how.
Timasina titafikira kumeneko koma timaso tikafika kobwanji.
It's like our feet are tied to the ground. We can't take a step forward.
Kuma kanga titamangiria chingwe panja komaso kuti ngaende bwanji kwa chitengera kwinako.
Lord, release our feet.
Atate timakufuna mudumasule mapazi athu.
Take our hands.
Mutenge manja athu.
Take our marriages.
Mutenge mabanja athu.
Lead us forward into your presence.
Mutitsogorera kufika kukupezeka kwanu.
Let the love and truth come into our lives.
Kuti chikondi ndichoonadi chifike pamioyo yathu.
That all these things we were discussing about a great marriage.
Kuti zonse metikombira zokhuzana ndi mabanja amphamvu.
Repetitive.
Zikakhale zoonadi.
Now Lord, cleanse us from all our faults.
Atate tiyeretseni kumalingaliro athu onse.
Let our hearts and minds be receptive to your truth.
Kuti maganizo athu ndi mitima yathu ikalandire choonadi chanu.
Keep us and bless us, we ask.
Atate mutisunge pamawu amene ife tikupemphera.
In the name of Jesus we pray.
Mudzina la Yesu tapemphera.
Amen.
Amen.
So one of the biggest problems about marriages is that we give up.
Ndazambiri tindi mavuto oti ife timati talephera pabanja.
Now there's two ways to give up.
Pani njira ziwiri zoona kuti ndalephera.
There's first the inward signs. Those are inside us.
Pani njira yoyamba zimene zili zankati mwathu zimachitika mkati mwa ife moyo mwathu.
And I think one is just it's that lack of contentment.
Ndazira tikuna kuti tima sowa ife kukhutisidwa kukwanitsidwa.
I'm not happy about my marriage.
Kumanira kuti ine banja langa lisiri kumandikwanira iya sindikukombera nalo.
Right? There's a bitterness or spirit of revenge.
Ndikati mwathu mumakhala kuwawidwa kuti ndimbwezera mamuna amene wapanga chibwenzi nekapanga changa ndimbwezera mkazi amene sanaende kuti ndapanga chibwenzi.
I want to get back at somebody.
Ndikufuna ndibwezere basa amene chimene wapanga kuti ndibwezere sonane.
No peace, just bitterness.
Mubanda ntendere ngati mabanja makoma kukhala kuwawidwa kumamva kuwawa.
No excitement.
Mulibe chisangalalo.
Am I looking for my spouse to come? What is it?
Ndikuyembekezera kuti amuna anga apena kazanga abwere.
Maybe not.
Mwina asabwera akhale kwangwamira singolezera akabwera ine sikunotadya.
Really, maybe when the husband comes home, all of a sudden, a quarrel breaks up.
Sifuna mthetho mamuna kungotukira kwa nyumba, wewe kufusa pomwepo, mwabweresa bredi kumeneko, ngasana bweresa kamba kukanga inatu nyumba.
Oh, the wife makes some face. Oh, you're home.
Kali zina kufika pa nyumba kwako, kubwela basi kukwira, tunkope kungoti ndwi.
What she's doing is implying, it'd be better if you weren't here.
Kali zina kumona kuzimina kuchita, sisabu na kulipuna unka nati, sisabweresa unka nukukawa kwa mkuchi.
An unforgiving spirit.
Hukani moyo. Kamena mzimu wosa khululukirana.
Or just a disrespectful attitude.
Kumaso ndaisa kukhalanso ndi moyo wosa tha kulemekezana.
Some of those we can kind of hide inside us.
Zimene zoti zimapezeka mkati mwathumu wosakhala kunja ya koma mkati mwa ife muzimakhalamo.
But you know there's some outward signs that are more visible.
Kumaso pali zina zache zimachita kuonekera kuti apa zinsizili bwino ya.
Some people get very distracted and busy with everything.
Amphena banja lawo samalikonda amakonda zinthu zakunja koma kuchesa kunda kwakaenda bawo izi ndizi banja samalikonda iya.
Oh, they help everybody but their spouse.
Akafuna kuchita zinthu kunja amachita zamphamvu koma mkazi wake akabwera inaka kali mokhala chete.
And some people are thinking about all sorts of other girls or men or other people.
Ena ndi amakonda zolaula kaona mafilimu kuti omana kumandika napanga ngati ameneyo umaona zolaula kumakondwa mikazi wina wacha kamaenda kukondwa ni mamuna wina osakhala mkazi ache.
Some are finding other men or other women.
Ena so kumaenda enda ndi amuna ena ndi akazi ena pambali pa akazi okapena ndi amuna awo.
Sometimes they get angry at each other.
Tazambiri kumakwirana kusema kumabwana kutuka na khala ngati jaini yotinyesa ngati mina ngatira chana mene.
They actually say hateful words back and forth.
Kumayankhulana mawu ena acho olakwika kumakhala ngati mnyumba mu muli udani.
I don't know where your marriages are at.
Sindidziwa mwina ngati akunena zoona zimene zichika mabanja zimene ze. Tisifomera kuno angaziona kuti zoona.
But the first thing we need is hope.
Koma chinthu chimati machifuna kwambiri kana chifuna chikachitika mabanja ndi chiyembekezo.
Because you say, well, I tried before.
Mwena umana kuti izi naziyeserapo mbuyo mwizi.
But it's like God doesn't care. God's not there.
Koma zimenezo Mulungu mwina akamakanga kuti sakusamala chifukwa sama ndi yang'ana samaona kuti ndinayeserapo.
Now you're probably like a lot of people, right? When you got married, you would want to get married to that person.
That is not uzima chitika kwa mphambiri izi mwina umafuna kuti ukwatire kuti ufuna ndikwatirane ndi uyo kapenaso ndinasankha uyo.
In America, I'm not too sure of the culture here. I think a lot of cultures are changing, but in America it's usually the man or the woman they go and find a spouse.
kuno kusindizwa kuti mwambo ndi wantu ndiwanji koma ngati ku America amachita kupita anthu kukapita kaya ngana kuti kodi mwana wanga angakwetere mkazi wanji kapena mwana wangayo angakwetere mamuna wantu ndiwanji.
And then, of course, with the parents' permission, they get married. But you know, when I counsel couples before they get married, I said, "You sure you want to marry this person?" Or in a wedding oath, do you want this man to be your beloved husband? You know, for life. And the wife says, "Yes, yes, I want that." And you ask the man, "Do you want this woman to be your wife?" The wife.
Now this woman says, "So, mamuna uja kuti kumba nkazi akhale ni nkazi wako wa muyayo zakhale moyo wako wonse."
And they say, "Yes, yes."
Then I also masanga, "Ezona ndi kumkonda mine azakhala wanga kufika mareka za waziko."
Try to break the couple apart. No, you can't do that.
But I mean, kuti wasiya ni santhu amene osizimatheka.
Yeah. But you know, they think when they get married, all the problems will be solved. Is that right? That's the way they hope. Does it work that way? It doesn't. As much as you tell them, they don't know. But there's something that we need to see, that hope. We need to bring that hope that we had way back then back into our lives now. Now hope doesn't get you where you want to be. But it will get you on the right path, the right road that will get you there. If you give up hope, it's like there's not going to be any change. Can you just say a prayer to the Lord right now? Lord, I want you to do something special, more special in my marriage.
Okay.
Can you just say that to the Lord? There are great forces against marriage today. We have what we call a secular view that excludes God from marriage. And they think marriage is just a mere legal document. That you can make, that you can break. But there's the biblical viewpoint. And that includes God, wife, husband. God plays a key role in a good marriage. Do you realize in the first marriage with Adam and Eve, God brought the wife before Adam? You could see him there. He was the one that was marrying them. And he stated there very early, before sin ever entered the world. Marriage is not a second-rate institution. It is first class. By the way, I'm sorry I can't bring my wife with me.
Reverend Sanabiresa,
yeah. I've been married for more than 30 years.
akababanja koko sazaka makumi atatu sete.
I didn't introduce myself too well. We have 8 children.
Tindiano kwana asanundi atatu 8.
And I better tell you now because people will ask me later, how many girls, how many boys? We have 5 girls, 3 boys.
Nikuzani kuti mbanja mo muri anyamata asanu komanso atsikana atatu pamodzi ngati 8.
Yeah. And then so we have 2 grandchildren.
Ndiyadiriso ngati ndiagogo ndithu anthu andizukulu ziwiri.
But you know something more key is that my wife and I have a great marriage.
Koma chofunika kwambiri pakati pa busa wandi akazao ali ndi banja la mphamvu iwowo ino achawiri.
And I just want to begin to share with you some of those things how we build that great marriage. It just doesn't happen. You can look at those bricks but it's not going to put them together.
Ndifuna Mungu yangana apo ndiambi ndikufundzitsani ndikuuze nimeti na mangira banja la mphamvu imene monga ndakuuza kuti pali njero apanja apo koma si nyumba imene iyo ya muyambe kuzisa njikizo.
You know, you just want to wake up and oh, it's all built.
No, it's not that. Ndipo mama zongona nyumba malaka akwera kuti aka nyumba jayata. Yeah.
But koma step by step it works.
Zimaenda pangono pangono ndiye zimaamba kugwira ntchito.
So but God is involved and that's one of the key factors here. And we're going to have to ask, how is God involved in my marriage?
Ndiye Mulungu ndiamene ali mwini wache, tifa Mulungu ndimkhala pakati wa banja. Ndiye zintine kuti kodi Mulungu zikumukhuza bwanji za banja ali.
The government acknowledges marriage, most governments do. They recognize God's institution.
Maboma ambiri amadziwa kuti banja ndirofunika. Ndipo amadziwa kuti zionadi analambisa banja ni Mulungu kakhale aboma zimenza amadziwa.
But they deny the truth and the power of God's word in a marriage.
Koma zoti adziwe zona zache za mphamvu ya mawu kuti banja ndi mphamvu aboma samadziwa iya.
But I would go further and say that every marriage is from God.
Koma ndifuna abe ndikuuzeni kuti banja lina lilose limachokera kwa Mulungu.
Even like unbelievers.
Ngakhale anthu aja osakhulupirira aja osakhala akhristu aja.
Unbelievers, they don't acknowledge God, but still that marriage institution that God created is from him.
Ngakhale osakhulupirira aja osapemphera aja amakhala ndi banja. Banja osamadziwa kumulukana mu Mulungu, koma banja linachokera kwa Mulungu.
Genesis 2:24.
Genesis chapter 2 ndi mega 24.
It says, for this cause a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife and they shall become one flesh.
Ati pachifukwa ichi mamuna azasiya atate wache ndi amache nazaphatikana ndi mkazi wache ndipo pamenepo azakhala thupi limodzi.
Who said that?
Anayankhula zimenezo ndani?
This is God saying these things.
Amene ndi Mulungu akuyankhula zinthu zimenezi.
Okay? And what about Jesus?
Nanga Yesu akuti chaniso?
Jesus said the same thing. He believed this.
Nayeso Yesu anayankhula chimodzimodzi zimene Mulungu anayankhulira, anayankhula zinthu ngati zimenezo.
What therefore in Mark 10:9,
kumeneko ndi buku la Marko chapter 10 ndi mayake ya 9. Marko 10 ndi maya 9.
What therefore God has joined together, let no man separate.
Ali pachimene Mulungu anachimanga pamodzi, munthu ina aliyense asachilekanitse.
So what are we learning here?
Ngapa tikuona chaya.
That marriage is something that God is involved in.
Ichi chikusoiza kuti ukwari kapena banja ndizimene zimankhuza Mulungu kwambiri mwini wache ndi Mulunguyo.
Even with unbelievers.
Ngakhale kwa osakhulupirira aja apangabe banja lochokera kwa Mulungu.
Because God is the creator of all mankind and he has instituted marriage.
Then Mulungu ndi amene analenga munthu wina aliyense ndi amene so anakhazikitsa banja.
But that doesn't mean every marriage follows God's design.
Koma sikusonda kuzokunawo kuti banja lina lilose limatsata chikhazikitso cha banja la Mulunguyo.
So let me give you 3 important statements here.
Ndikupatsani ziganizo zokwana zitatu zofunika apa.
Okay, number 1. Bad marriages do not follow God's design.
Mabanja oipa samasatira chikhazikitso cha Mulungu choyamba chime muchirembe.
Okay?
Mabanja oipa samatsatira chikhazikitso cha Mulungu.
All right. So if you have a bad marriage, you know some places I'm not following God's design.
Njenga libanja lanu liloipa, uzoti malo ena sukutsatira chikhazikitso cha Mulungu yo. Mwini banja.
Midi good marriages do follow God's design.
Mabanja abwino amatsatira chikhazikitso cha Mulungu.
Now even when you see an unbelieving family having a good marriage, you know they are observing some aspects of God's truth. And the third statement. Mediocre marriages, that means kind of lukewarm. They have not fully embraced God's design. So by the way, when I'm here, I know marriage is one of the most difficult things to speak cross-culturally. But I've had to carefully go through and try to see what is built on God's word, what is built on culture. My brother in Kenya was telling me, oh, well, each tribe have all of its secret initiations. They have all these ideas about marriage and what needs to be done.
And
when the people began to hear how God's word spoke deeper, more powerfully, they were set free. They were telling testimonies how God was releasing them. But I want you to understand, I am not encouraging you to imitate America's culture at all. Where I live, there may be like 40 homes around us. Maybe there's one other good marriage that I know of around. You don't want to follow America. You don't want to follow the TV. You don't want to listen to the movies. Because they are not teaching you God's design. So what is God's design?
That's good.
So let me just say some safe assumptions that we have from the Bible. Number one, God wants to build great marriages. Remember how he created Eve? Just perfect for him. Good match. Okay, so he wants to build great marriages. God, because of Jesus Christ, has promised how he can restore marriages. We can really forgive and be forgiven. Third thing, God will work with all those people that listen to him.
Yeah.
So you listen, and God will begin speaking. Next one, God leads us back by having us live by his design. So a lot of what we're going to be doing early on is trying to understand what are those things that are not working well in my marriage. If I can find out what those things are, and put them aside.
This thing and disease upon this sound hole.
And look to God for his truth and start implementing it.
Netiangani ba mulungu pachiona dichake ndiye kuchikhazikitsa mabanja mo.
You will find how you have that hope that's being fulfilled.
Ndikena kuuzapeza chiyembekezo chichachi timachinena chicha kuti kodi chikwanirisiwa bwanje mubanja wanga.
And I know in our minds right now Satan's probably whispering to some of you.
Ne ndikudziwa pano Satana panopa chifanaiswa manongona pino kwa kuti ngalaiswa kunongoneza ndi panopa.
Whatever the pastor from America says, it won't make a difference in my marriage here in Malawi.
Afunena Satana kuti ayi usasa kunamiza abusa ku America u ndaboza sizisintha bachi kuti ndirokanika basi. Sijonjwe. Satana atu ndiwonongona.
Can you see that hopelessness there?
Ndemu kuona kupanda chiembezo kumena kwesa Satana pamenepo.
Satan is trying to get you so you just shut out God's word.
Mukuona Satana akuyesetsa kuti akusekeni makutu kuti ndimawo Mulungu ochiembekezo musatengenso.
He's trying to say the God's word is not powerful.
Akukuzani Satana kuna kuti mawo Mulungu siyamphavu koma miyambo yanu ija ukakwanisa kuti tawina.
Doesn't care. That's what Satan's trying to tell you.
Chifukwa Satana akunena kuti Mulungu tusakudanda uya ndipo sakwatwa ndibenaso chito taona mavuto tomaona kaza koyo tamaona mamuna koyo.
But you got to go back to the truth. God instituted marriage. He wants a good marriage for us.
Kuba ifitibere kuchona ali kuti Mulungu ndiye anakhazikitsa na amanga banja ndiafuna banja lawo likhale labwino tiona ndizvo zvikhale pakati pathu.
And even though you might have not done well for the last couple years.
Mwina kuteka kuti banja lavutika mwina umumphawita lowamo kwa nthawi yapitayo musakazo sete kwatira nini.
And you try doing lots of things.
Wayesetsa kupanga aka kupanga ako.
And even if now you say I don't know how to make my husband or my wife or me better.
Ndazi naso pamwafika mwana kuti ah mwina ndipo ndarepera kuti kodi nkasa ngani mukombereretsa bwanji nanga amuna ngati akombereretsa bwanji kumaona zvinzikanga zorepereka.
It doesn't matter.
Musadanda ure zimenezo.
It doesn't matter whether you know how.
Musadanda ure kuti kodi ndichipanga bwanji kapena ndidziwa bwanji ai.
What matters is that you know him who does know how.
Inuyo mumudziwe amene amadziwa njira yoneka kuti ichi chitheka.
Praise God.
Welelekezeke.
Because it's his spirit right now beginning to bring hope into your life.
Chifukandi mzimu wa Mulungu menokwesa chiyembekezo mmoyo mwanu.
I just want you to be aware. Satan's here trying to tempt you, trying to pull away that hope.
Ndifuna muambe kudziwa kuti Satana kuti kamalikira chonchi amabwera kumanongona osanina zoona ifeti kunina zoona panja mendi kufura. Onongona yo ndiwabodza.
Okay, now I want each of you
ndifuna wina aliyese wa ifamitiri muno
to think about your own lives.
Ndiye muambe kuyangana za mioyo yanu aliyese paika paika.
And I want each of you to think what are 3 or 4 areas that you have lost hope of improving in your marriages.
Ndimwe yangane zinthu zitatu zimene maona kuti ine ndarephera pabanja langa zinthu zitatu zimene zimapanga pabanja langa samaende bwino tsikali opanda mphamvu zinthu zitatu.
Yeah, you're on the top here, you can write a hope list.
Ababa tiende kuti pamwamba pa blackboard ndiye munembe kunena kuti pamwamba pa paper anombonera kuti ndandanda wachiyembekezo.
Do you remember the Israelites, they couldn't cross the Red Sea, the Egyptians were coming.
Mukumbukira analizira analephera kuoroka amalephera kuti aone ngati awoloka nyanja ija maona ngati ayilephera kuiwoloka nyanja yofira ija pena matuka kwa Igupto.
And you might feel like that in your marriage.
Inuso mukodokala chimozimozi mbanja mwanu kuna kuti mavuto ali mbanja mwanga owabusa walalikire zimenye sizingatheke.
There's no way, but if God could make a change, this is what I would like.
Mwina kumanera kuti palibe zingatheke mbanja mwanga koma kapena mwina Mulungu atate ayesere zimene tikuganizira ndi izi ndazilemba apazi.
Okay, everyone right now be thinking, if you have a pen write them down.
Nje ni mwina umebe kuganza zitu zitatu zimenezo zimene zingabwelese chiyembekezo mbanja mwanu banja losa teka muziganze zitu zitatu.
This is a private list, you don't need to look at the next person.
Izo aliyansa azilembeleka. Mangani chende zomera tiphunzitsa pano ndiyina sazilemba musangane pasano kuti akulemba pochaniya ndicha inu yo muzilemba noka.
Yeah, because this is something that you're going to bring to God during these 3 days and we're going to be working on those very things.
Ndizi kuzapo zimene zimene masiku atatu ameti tiphunzirewa tizibwesa pamaso pa Mulungu kuna kuti zinthu zimenezi zimene zizithandizo kubwesa chiyembekezo mbanja langa.
Nothing's too late.
Palibe chona kuti ndachedwa Mulungu 1000 samana kuti wachedwa kapena wathamanga ya.
I was sharing in Uganda last year about marriage.
chakajata ndinali ku Uganda ne magawana nawo za mabanja omwewa ampamvu.
And a sister came by with a powerful testimony.
Ndiye kunabera mulongo wina ndi umbonwa mpamvu kwambiri.
Now it wasn't because what I was teaching. This happened before the seminar.
Zina sisa je shwa yudini ni mapunzi tsaya. Zinachitika ngakale soma chipunzi sojojisa na yambike.
But you know her husband was seeing some other woman.
Nde mamuna waja mamuzembera kumapita kumainda ninkazi wina.
And he just wanted her to move away.
Nde mamuna mafuna mamunkaza jakana ngutuka munyumba kuti mubere kazi wina mainda nayo.
But she was trying to be quiet, trying to seek God, get God's principles into her life.
Ndiye nkaza mayese tsa kuti ayangane kwa Mulungu kuti Mulungu abwelese mfundo zake zilowe mmoyo mwake mwankaziyo.
It was a painful time for her.
Yeah, and how you always talk kwambiri nkaziyo mkama muna chakwenda ndi akazi yena.
She didn't know what's going to happen the next day.
Chifukwa maongogaza kuti nangama kugacha sandi mangisa ndizipita kwathu.
Husband's drinking, husband seeing some girls.
Mamuna kuletsera komaso komweko kumakatenga so azimayena kumaenda nawo.
But she kept praying.
Koma iyo mayo anapitira kumango pemphera.
And one day that man came back.
Ndiyesukuna mamuna chewu janabwerera kunyumba.
And he began to state to her.
Ndiyanamba kunena kwankaziyo.
Many times I just didn't want to see you again.
Ndazambini ndimati ndikamakuona mangu kuno ngati wechonyasa simafanzi kuonanso.
But you kept living that way, so kind, so warm.
Koma iweyo wakala muntu wodeka, muntu wabwino wokoma, suna ndonesi choipa.
I'm coming back to you, I'm coming back to God.
Akuti ine chifukwa chambino wakalira ndabwerera kwa iwe mkazi wanga komaso ndabwerera kwa Mulungu.
Amen. Now I know I'm not just trying to have us focus on what's bad in our marriage, especially not what's bad about our spouse. That's not my focus here.
Sikudaba ndikukuza ndikuti tingoyangana kwambiri pazoipa zamabanja athu kapena zoipa kwambiri zakaza athu ndi amuna athu.
These are things we're going to bring before God.
Izvoma ndizindu zvimwe timafuna tibwerese pamaso pa Mulungu.
Because God has hope. Now let's look at some of these principles, some of these bricks out here.
Chifukwa Mulungu ndiwachembekezo ndeti tiyangane ni mfundo zimenezi.
Now the first thing we find from Genesis 2, 18 to 22 is God designed marriage.
Ndeti kapita ku Genesis chapter 2 ndi 18 mpaka 22 tikuona mmene Mulungu anakhazikitsira banja.
Do you realize nobody can explain marriage? Just the Bible.
Chifukwa palibe munthu angalilongosole bwino banja ndi Bible lokhalinganene bwino za banja atu basi.
Where marriage come from?
Kodi banja linachokera
kuti? Oh, my parents got married.
Abambo anga anakwatiwa.
Where they get married from?
Kuti anakwatira kuti?
Well, their parents.
Kodi makolo anakwatiwa.
And you keep going back.
Iwo tikamana ndikuona makolo anakwatira.
You keep going back and we'll go back to Adam and Eve.
Tingofika papo kufika paka kwa Adam ndi Hava amene anakwatirana.
I go back and we'll keep going back to Adam and Eve.
Ndikangofikira kuti mzibwerera mbuyo kwanga kwatiwanga pale ndikafikira pa Adam ndi Hava.
And then God was with Adam and Eve.
Komana kumenya kuti ndi Mulungu amene kwatisa kwatu Adam ndi Hava.
The Lord said, it is not good for the man to be alone.
Mulungu anati sikwabwino kuti munthu kapena mamuna akhale yekha.
Genesis 2:18.
Amen. Genesis chapter 2 ndime yake ya 18.
It is so interesting that God made a perfect man and yet he made him in such a way he had another need.
Ndiye mudaona pa Mulungu anampanga mamuna mwaruso lina lache koma anapona kuti mamuna ingakana mpanga mwaruso anali ndikoso wakena kache.
Genesis 2:20.
Genesis chapter 2, ndime yake 20.
It says the man gave names to all the cattle, the birds of the sky, the beasts of the field, but for Adam there was not found a helper suitable for him.
Akuti mamuna uja adamulengedwa ndi Mulungu anamba kutchula kupereka maina kwa nyama, kwa ng'ombe, kwa mbalame, kwa china chilichonse, koma kwa iye mamunayo sipanapezeke wina wokhala naye wamuthangatira.
Why did God do that?
Chifukwa chani Mulungu anapanga zimkhati zimenezo?
It said man had that need, but it was not those animals that would fulfill.
Mwone mamuna apa anani ndicho sowa china chake nyama zimene angazitchula zijamaina sichikana kwanirisa chosowa chake cha mamunayo.
So Adam said, you know, isn't there just someone a little different, you know, better than these animals here?
Ndipo Adam amaganiza kuti panapezeka kena kache kupambana kuposa nyama ajizidi apa.
And the very next thing, verses 21 and 22 of Genesis 2.
Ndicho chapter zake bandime 21 and 22 ya Genesis ya mwezi chapter 2 uja.
It's like God says, I was waiting for you to ask. And so he makes Eve.
Nde amanena Mungu ananena kuti ndimayembekezera chimene chiri kuti kusowa kanthu. Ndi pamenepo anampangira hava sopano.
Lord caused a deep sleep to fall on man. He slept. He took from one of his ribs, closed up the flesh, and God fashioned woman from that rib.
Nde Mungu anapangisa mamuna kugona ndituro tatukutofanato ndipo atagona Mungu anachosa ntiti yake imodzi ndipo nthu imeneyo anachosa nampanga iye mkazi natsikapo pamenepo nantenga mkazi yonambweretsa kwa Adamu.
And so what we find here is that God made man from the dust, but he made woman more refined from the rib.
Ndiye tikaonesetsa apa mamuna okhwima mamuna okhwima uzanachokera kuti kunthaka kudoti koma mkazi wosalala thupi anachoka kale munofu.
They were to complement each other. You'll notice that men are more square, right? Women are more round. It's very interesting. You know, the world is trying to say, this is what feminism is saying. Man and woman are the same.
Izizo ziko lapansi mumvetsetse bwino pe ziko lapansi lakunena kuti mamuna ndi mkazi ndiofanana ziko lapansi likutero masikwano.
America has got so evil that it says that even women can take men can make operations where they look like women.
Baba akunena so ngakhale ku America kuitika zonyasa kwambiri zimene akunena kuti ngakhaleso akazi akhoza kupanga zinthu zimene amuna amachita.
This has gone against God's word.
Izi zikuoneza kutsutsana ndi mawu a Mulungu zimenezo.
We have to understand, men are different from women.
Tizimvetsetsa, mamuna ndiwosiyana ndi mkazi.
Now, I'll speak for a man, okay? A lot of men go into marriage thinking that the lady will be much like a man.
Nthawi zambiri akuyankhula mongaso mamuna. Nthawi zambiri amuna amapita kwa mkazi kuona kuti ndimukwatira amene anganayesa magwira ntchito amakhalaso ngati ine tizifanana zochita zathu.
And they'll find out, whoa, that woman is very different than a man.
Ndiye mabeto ake umakhumudwa zapeza kuti mkazi ndiwosiyana kwambiri ndi mamuna.
Now I'm not just talking about the outside.
Sitikunena tu maonekedwe akunja iya.
The way they think.
Komanso ngakhale malingaliro.
Where they approach things.
Mmene amafikira zinthu.
Let's not think that they're the same. They're specially designed for special functions and purposes.
Anthuwa amaganiza mosiyana chifukwa anthuwa anapangiwa mosiyana kuti azifikiraso zinthu mosiyana.
Feminism is trying to get the woman act like a man.
Ndiye akunena mudziko kuna kuti apakhala zofanana pakati pa mkazi ndi mamuna.
Instead of freeing woman, they are enslaving woman.
Mamu kuti mkazi uja amasulidwe boma kapena maboma akuamanga akazi uja mukapolo kuti azikhala ngatinso amuna.
This is what's coming from the West. This is what's coming over the TV.
Zimenezo zikuona kuti pusa zikuchokera ku America. Zikuonesa kwa ma television zimenezo.
And that's the basis teaching, the secular teaching for homosexuality.
Ndiyo zimenezo kumabweresa kuti amuna azikwatirana amuna okhaokha, akaziso akwatiraneso akazi okhaokha.
And it goes against the design of God's word.
Ndiyo zimenezo kutsutsana ndi mmene Mulungu analipangira banja.
So God designed marriage.
Ndiye Mulungu anakhazikisa banja,
and he took her and introduced her, brought her to man. Genesis 2:22.
Mkazi anatengedwa namuonetsera kwa mamuna wake Adamu.
Look what I have made for you.
Adamu kuzari taona chimene ndakupangira tsopano ichi.
That was good, wasn't it? This is all God's design.
Imu ndimene Mungu amapangira, mene Mungu amakhazikitsira.
Now though sin has gotten into the world, into our lives, that marriage institution, that design is still good and trustworthy.
Chimo lawa mudziko koma betika dziu kunena kuti chikhazikitso cha banja chiri chimodzi modzi sichisintha mene Mungu anakhazikitsira.
Okay, you repeat after me. God designed marriage.
Ndiye mubwereze mawawa. Mulungu anakhazikitsa banja.
Okay, secondly, God designed plurality.
Mungu anakhazikitsa uwiri.
Okay, so this is male and female.
Aba ndi mpambo ndi mayi. Kazi ndi mamuna.
The man says, he's talking about Eve. This is from 2:23. This is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman because she's taken out of the man.
Genesis chapter 23 mamuna no akuyankwa pamenepa akuti ndi fupa la fupa langa ndi nofu wa nofu wanga yeyo azachedwa mkazi chifukwa anatengedwa kwa mamuna.
Okay, so in Hebrew the way you say man is ish.
Ndiye mau achi Hebrew mau kuti mamuna amathandiza kuti ishi.
Okay,
ishi, ish,
ish, yeah, because woman is isha.
Ndiye mkazi mamuna utandi ishi. Mkazi ndi isha.
So we see the difference here.
Ndiye mkona kusiana pamenepo.
What about man and then woman?
Ne uyu mamuna mkazi koma mchichewa muzima vuta koma mchingerezi mwena kwa mkaudi mamuna umawina yoso ndi mamuna wankazi.
You got male but then you have female.
Apa hapa kukaa mamuna koma so apa pali mkazi wone kabe mwachi mamuna mwemwe mwemwe mwantawi imanjira ina.
So they're the same substance but different.
Zone kazo fanana koma nochi kazikiso chosiana popangono.
See, evolution would teach that it's just happened that way.
Nde aina mpufuzina mpufuzina zinango chitika zimenezo matoka.
But from the beginning it wasn't that way. And it's impossible. You can't have men, men, men and all of a sudden turn into women. It doesn't work that way.
Koma tikaona muchirengedwe simungango tenga akazi akazi kamena mamuna 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 kena kundiyo kutitu chirengedwe chichira pomwepo sipakawa soma anduwa kubadwe ya.
From the beginning you need man and woman to what? Reproduce.
Chifuba kukamira pachirengedwe pachi andipo baba soka bakare mamuna ninkazi kute ayambe kubere kana.
We all know that.
Yisezuchu kuzitu wasimenez.
But the PhDs want to deny that.
Koma mama digiria ma PhD aja akukana madoko tawaja kutiai koma kazi kala amuna ukawaka ndakazi ukawaka.
We have to get back to God's work.
Tenti bwerereso kumau a Jehova.
Now Genesis 2:24.
Ne Genesis chapter 2 ndimeka 24.
We learn a very important principle here. God designed oneness.
Ne paliso mfundo ine yabwiro medu kuipfunzira pale pa Mulungu analenga umoji.
It says for this man, for this cause, a man shall leave his father and cleave to his wife, they shall become one flesh.
Ari pachifukwa cha ichi mamuna azasiya amache ndi atate wache na phatikizana ndi mkazi wache pamenepo azasanduka thupi limodzi.
It's hard to understand what that means.
Taizina tuzimavuta kuti tizimvetsetse kuti zikutanthauza chani.
Some think it just means one like in a sexual way.
Ena akamagama umozi wache magazo kuti paja anthu akamagonana.
But I can't say it that.
Kani si imeneyo gonana yo.
Because I'm married to my wife right now.
Zonadi abusa wanga kalenda kwa ndi ndakazanga pano.
But my wife is in America.
Koma donani akazawo asiya ari ku America.
We're not together.
So kwendela limodzi munga mene kuna about azakhatuki limodzi.
Are we still one?
Kodi pamene pondu umodzi pemenewo.
Of course.
Eh, umodzi ulipo.
There's something more to it, isn't it?
Pali china chake pamene sisi kuchiona koma chilipo chooneka china chake so.
We'll be talking a little bit more about that. What is that oneness?
Tizan kwa zimezo tsogolomulo kodi umodzi umenewu ndi kuti.
Yeah, usually we know 1 plus 1 equals 2.
Tazambi timango zonga kwaja 1 ndi 1 si 2 kwaja. Ndi mazimefindi zimene.
But this is here 1 plus 1 equal 1.
Ndi akapa samake ndi osiyana. 1 kuphatikiza ndi 1 asake ndi 1 is.
That's God's math.
Ndiye mema sama Mungu amenewo.
That instead of losing power, we're going to learn how it actually is more marvelous of something.
Ndiye mama kuti tinga tae kapena tingachose mphamvu tipunziraso kena chime chimakhacho pambana kwambiri pankhani ngati imeneyi.
And Genesis 2:25 is the fourth principle. God designed his glory to be revealed in marriage.
The Genesis chapter 2:25 Mulungu akufumbutsa ulemerero wache kuti uonekere mubanja.
It says a man and woman were both naked and not ashamed.
Mawa kunena kuti mamuna ni mkazi wonse anaye amaliseche koma samachita manyazi.
So the two were one.
Onse wawiriwo anali mmodzi.
They were transparent to each other.
Amaonekera kumaonana kwino bwino kumaonana kuonekera moonekera nkati kumazona kuti uyu maonekera kende yakuti uyu songati mwakeni mwakuti.
You can see into me, I can see into you.
Kuonekera ngati kwa galasi ko kumaoneka kuti uyu maona wokunja anthu akaenda uko uyu sikumaona mamuna ko kupinga uyu sakaenda uko.
Not just physically.
Wosaka kuona kwa chetu kwa maso kukomaona zinthu metikuonera ni maso muya.
But into one's person, his purpose. koma kuona cholinga cha muntu cholinga chache chankafika chama muntu uyo. It seems that before the fall there was a great light that covered both Adam and Eve.
Tikone kangati munhu asana chimwe asana agwe panali kuwala kwina pache kwapadera kwa uremerero kumene kuna pimba Adam ndi Eva.
When they fell into sin, that light was removed.
Ndipo kangati atagwa muchimo uremerero umene uja unachoka pa iwo.
And that light was their covering, and then all of a sudden that life was no more. That light was no more.
Ndipo uremerero umene unalicho pimba chao atachimwa ukachoka uremerero uja kena kobasi china chichose chime chinakhala po chinachoka.
So man covered himself up and God got some animals and skin and clothed them up.
Ndipo ngonatama ngokatika masamba akuyo ndi ziphimba maliseje ake kuma Mungu anabwera ndikukatenga notsopano chikopa cha nyama ndikuaphimba maliseje.
So after the fall the clothes were needed to cover up the loss of that glory.
Nde munthu atachimwa kunafunika kunawa kuti popeza ulemerero wataika umaliseje wafika pamafunika kena kati kuti kaphimbe umalisejewo.
This is my guess of what happened. I'm taking a few things verses from around the scriptures to assume that it was light that was covering man, because it will be light that will cover man in the future, man and woman.
Ababa ndimene abusa amachionera chimene chindi pata chikengalira chokana mawa Mungu anaona kuti munthu atataya ulemerero umene upanabwera chinacho chimphimbe komanso ngakhale panopa kutsogoro kukubwera kuno pazabwerenso ulemerero wina umene uzaphimbeso anthu.
As we begin to think about closing this first message, I want to come back to hope again.
Ndiye tikamaganiza zasophimba zimenezi tiendibwereso kuchiyembekezo kachiwiri.
Now we're learning a lot about God's goal for marriage.
Ndiye tikuona cholinga cha Mulungu papanja.
But then we come back to our own lives.
Komanso tiendibwereni kumiyoyo yathu tsopano.
We're grouchy, we don't like being together.
Ife ndi anthu otitima akhala anthu oti sitifuna kumayandikana, sitifuna kukhalira limodzi.
I'm thinking about other men or women.
Ukakhala ndi mwamuna wako kumamuona kuti iye amene ife akuninyasa koma ujayi.
I'm deceitful.
Komanso wachinyengo kwambiri wokoda kunama kwambiri pamaso pa mkazi kapena mwamuna wako.
I gossip against one another.
Komanso kumapita kumaka anena amuna wako kuti alimo munthu nyumba mwa yosana kwe ndipo ediya.
It's a little bit different.
Njezi kwenye kakosiana, mungumani nena miseche nkasa kwa kapena mamuna wako.
From where God wants us to where we are.
Kuona pamene mungumani matifuna fotika kawa, ndipa mene taima korero.
But I want to turn, if you have your Bible, open up to Romans 4, 18 to 21.
Tieni, tisegwe ma Bible wako kukukula Aroma chapter 4.
Romans 4, verses 18 to 21.
Tipile kukukula Aroma chapter 4, ndimea 18
I want to look at Abraham as an example of hope, persevering hope.
Tieni tikamoneni Abraham ngati chitsanzo cha chiyembekezo, chiyembekezo cha kupirira nacho.
It says, in hope against hope, Abraham believed in order that he might become a father of many nations, according to that which he spoke.
Akuti Abraham pachiyembekezo koma nthani chiyembekezo chisa kupezekapo anakhulupirirabe Mulungu kuti iyeyo azakhala tate wa mafuko ambiri.
Without becoming weak in faith, Abraham contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old.
Akuti iyeyo popanda kukhala ofoka muchikhulupiriro chake anayimirebe poliyang'ana thupi lake lokalamba la makwinya, sanaliwerengere kuthupi lokalamba lili makwinya, anakhulupirirabe kuti tsiku lina lake ngakhale ali ndi zaka zokwana 100.
This is Romans 4, 18 to 21.
Amene Roma 4 ndi 18 mpaka 21.
So he was about 100 years old and Sarah's womb was dead.
Anali ndi zaka 100. Komanso kuyangana chiberekero cha mkazi wache mongalamba anali kuti basi uyu sangabereke.
Yet with respect to the hope of promise of God, Abraham did not waver in his unbelief but grew in faith, giving glory to God, being fully assured that what he promised, God promised, he was able to perform.
Ngakhale Abraham anali wokalamba mkazi wake wokalamba iyeyo sana njenjemere kapena sana takasike kapena sana gwedezeke pa chikhulupiriro chache. Anaziwa kuti ngakhale ndakalamba mkazi wake wakalamba koma ndikudziwa kuti Mulungu akalonjeza samabwerera mbuyo ngati Pitala.
See, God is a God of miracles.
Mulungu ndi Mulungu wazodabwitsa.
He wants to reveal his glory by bringing your marriage here up to here.
Mulungu akufuna apeze ulemerero wa banja lanu uchoke apa ufike mpaka na apa.
Is he glorified when you grumble?
Kodi Mungu amaremekezeka mukamakangana mukamawongorora?
No. Is he glorified when you have a good marriage?
Mungu amaremekezeka mabanja anu akakhala abwino opambana.
Absolutely.
Ibunzona adizantuntu ndizimerezo.
And let me just share. You want to know one of the best ways to share the gospel?
Kodi mukudziwa njira yakuno imene ife tingathe kumagawira uthenga wabwino?
Have a good marriage.
Kuno gawira uthenga wabwino kwanzako, choyambirira ukhale ndi banja la mphamvu.
Because all your neighbors will look at you.
Chifukwa choyambirira usanagawe uthenga wabwino amene akuti kodi amuna osanamenyane zolo nyumba amu.
Where'd you get that?
Unazipeza kuti zimenezi.
What happened to you?
Kodi zinachitika, chachitika ndi chani kwa iweyo?
Then you tell about God.
Ndiye umauza kuti mumene amunanga mwana ndapereza kupita kunchito ndasira pa stage po ndabwera kundikuzo kuti Yesu ndiye kuyama manga mabanja.
People really want hope for their marriages.
Mukudziwa anthu akulilira chiyembekezo chapa mabanja awo.
Trace your own hope because that's a story you can share with them.
Inuso muyambe kufuna funa chiyembekezo chanu chiva chimene icho chimene mungambe kugawira ena.
What happened to your marriage? You seem to be so happy lately.
Mwira anthu kumafuzani, chachitika chani pabanja panu, ndikuona masikono mumasangalala kwambiri, zikuenda bwanji kuti mbanja muchatsopano.
Oh, you should have seen me a couple of months ago. I was totally without hope.
Ndiye mwauza kuti zoona ndimukana ndiona masiku ambiri ambuya apitawa, ndinali wopanda chiyembekezo zinthu zinandibwerezo ndikhumudwitsa kwambiri.
Thank God began to work.
Ndiye kenako Mulungu anayamba kugwira ntchito.
You see?
Mwaona?
That's the testimony of God's powerful truth that we want to share.
Umene onyewu mbonu wa mphamvu wa Mulungu umene timayamba kugawira anzathu.
But you say, well, it has to first happen to me, right?
Yes. Yekene umachiyambira chichitike kwa ine, eti?
We want that to happen.
Chimene chichitike kwa ine kwa yamba.
And we're going to show you how in the next lessons.
Ndiye tikamabwerazo kuchiphunzo chinachi tikuwuzaninso mmene tingachitire zinthu zimenezi.
So right now you have a little piece of paper.
Panoma mwina munindika pepa lakena kache kakangono.
On the top it says a hope list.
Ndiye pamene po mwalemba ponoka kuti ndandanda wachiyembekezo chatinanena ucha pachapa.
You're going to keep it private, not for your spouse to see.
Ndiye chimene ndandanda wachiyembekezo amunano asachione akazano asachione chifukwa atisa kulemba ndandanda wachiyembekezo chache.
Actually, you can share with your spouse only if your spouse asks you to share with them.
Musagawane ndi akazano kapena ndi amuna anu chimene chocho ndandandawo pokhapokhapo amuna anu kapena akazano akakupemphani kuti tandionese kuti walemba pochani akakupemphani.
If they don't ask you can't tell them.
Koma ngati sakupemphani musaonetse ya.
But it's really you're hopeless for God.
Koma inu mulembe ndandanda wanu woyembekezera pa Mulungu.
I want to see God's power and love and kindness come in my life, in my marriage in such a way that he is glorified.
Ndifuna ndikaone mphamvu chikondi cha Mulungu ndi chisomo cha Mulungu chimene chikabwere mbanja manga kuti ndikaone banja langa limene kulemekezedwa chifukwa cha Mulungu ameneyo.
Then you're going to pray, God, I don't have that, but that's what I want.
Ndiye inomwe amba kupemphera, Ambuye, ndilibe ichi ndachilemba apachi. Ndiye ndikuamba kupemphera chino kuti Ambuye, ndifuna ichi chibwere mbanja manga.
Would you do this for me?
Ambuye, ndifuna mundichitire ichi ndachilemba apachi ine.
But I need your help. You need to show me how.
Koma ndikufuna inu munditandize Yehova, mundionetse ine mmene ndingachitire kuti chimene chibwerere.
And then you want to give God time.
Ndiye chimafunika kudekha kumpasa Mulungu nthawi.
You go some through some testing times.
Chifukwa umawa mayesero ena amene amaona kuti sizitheka zimene zongakhala pemphera.
Some teaching times.
Ndiye umabwera so pachiphunziso chimachifukwa zimene machitika pamoyo chimakhanga chisukulu. Umawawa so mukasukulu kena osakhala kaabusa koma kaiwe ndi moyo wako.
Say there is a river and there is a rope swing that crosses the river.
Ndiye ababa tine kuti pali mtsinje ndiye pali chingwe chimene chikudutsa songakhale pa mtsinje po.
You want to cross the other side.
Ndiye ukufuna udutse mtsinje kupita mbali inayo.
There's rocks down there.
Ndiye pansi paso pali miyala.
When you're swinging.
Ndiye wakwera pa chingwe paja kuti uwoloke upite mbali inayo.
You say, oh, maybe I can't hold on long enough. And so you let go.
Ndiye umati chingwe ichi chikundibwereka mmanja. Ndiye mwine sindivuta. Komaso pansi pandikuona mtsinje miyala. Ndiye ukachisiya uvulala ndi miyala pansi.
You don't want to do that.
Usapange zimenezo ugwirebe chingwe.
You hold on.
Ngakhale chikubweteka mmanja uchigwire chifukwa njira yowokera ndi chingwe chomwecho basi.
God will hold on to you. But he wants you to hold on in faith to him.
Mulungu akugwira. Koma Mungu akufuna iwe ugwire chikhulupiriro.
Sometimes things have to get a little worse before they get better.
Taizina zindu zimamba kwanga ndizaonongeka apa koma zikubwera kuti zikhale bwino kusogoloko.
God uses every different situation in the world to answer those prayers.
Mukudzwa Mulungu amagwirisa njira zosiyana zimene mumaganiza inu mutipo wapansi kuti pemphero lako lijali kagwire ntchito.
So we're listening to God, we're paying attention every day praying.
Ndizikunose tikumvetsera kwa Mulungu, tikupereka chidu chacho kwa Mulungu, popemphera ndikudikira kwa Mulungu pa chiyembekezo chimene tinachilemba chicho.
So you take that list and you pray every day.
Nde zichamalemba zinthu zitatu zija zofuna zabanja manu licha. Muzisipempherera tsiku ndi tsiku.
And you can say I don't know how, but I'm waiting for you, God.
Nde muzinena kuti zona ndizikuvuta, amuna akazanga kuvuta, amuna anga kuvuta, koma ndizo kuti Mulungu tsiku lina zidzatheka. Ndi inu zonse zotheka.
This is what God wants to do.
Zimene afuna kuchita Mulungu ndi zimene zozo.
God's still working miracles.
Kwa Mulungu akuchita bezozizwa.
He wants to work a miracle in our marriages.
Mulungu afuna kuchita chozizwa mabanja athu.
Building great marriages is a process. To build it takes time.
Kumanga mabanja abwino zimatenga nthawi. Muona mimi munomamangira nyumba ndi ntchito kuti simangomanga lero nyumba nkuima ndiye igwapo ikhalo panda maziko.
It needs time because we need to be changed.
Zimafuna zitenge nthawi chifukwanso ife tikusowa kuti tisindike mitima maganizo zonse zochita zathu.
Ah, let's pray.
Tenti pemphere.
Almighty Father,
Atate wamphamvu,
we thank you for instituting marriage.
Tikutokoza chifukwa chokhazikitsa banja.
It's a glorious institution.
Chifukwa ndi chikhazikitso cha ulemerero.
Lord, you want to restore the glory of marriage to our lives.
Ndipo Mulungu mufuna mubwezeretse ulemerero wa banja mioyo yathu.
Lord, we have a lot of bad stuff in our marriages.
Zonadi atate ndizoipa zambiri mabanja athu.
But we're looking to you to do something special.
Ndipomatwangana kwa inu kuti Mulungu muchite tena kakeka padera dera.
We're looking for you to help us in our need.
Tukambira Mulungu kwa inu kuti inu mukatithandize pazosowa zathu.
Lord, we want to give you our hopeless now.
Atate tikupereka ndandanda wathu wachiyembekezo kwa inu.
Look at them, Lord.
Atate yanga nalipa ndandanda umeneyo.
Help us like Abraham in hope against hope to hold on in faith.
Mutithandize monga munathandizira Abrahamu popanda chiyembekezo iye anakhala ndi chiyembekezo kwa inu.
That we might see step by step how you build a good great marriage for us.
Kuti tikaone semadongoso mmene inu mumamangira mabanja abwino amphamvu.
What is impossible man is not impossible with you, O God.
Zimene zimakanika kwa ife anthu sizingakukanikeni inu Mulungu.
Do your miracle today in our lives.
Chitani chosizwa chanu lero pa mioyo yathu.
Display your glory in Christ's name we pray.
Muonetsere ulemerero wanu mwa Kristu Yesu tipemphera.
Amen.
Amen.
Session 1, restoring hope to your marriage.
Punzilo 1, kubweretsanso chiyembekezo mbanja lanu.
Building a great marriage by Paul Bucknell.
Kumanga banja lapamwamba ndipo ophunzitsa Paul Bucknell.
Translated from English to Chechewa by Roderick Banda.
Kumasulira kuchewa kuchingerezi kupita kuchechewa ndi Roderick Banda.
Discovering faith, forgiveness and friendship in our marriage.
Kupeza chikhulupiriro, chikhululukiro, komanso ubale mbanja.
Produced by Biblical Foundations for Freedom.
Wasindikiza ndi Biblical Foundations for Freedom.
www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.
Kupasula chonadi cha Mulungu chifikire mbali watsopano.